yande joyno wittodi emin tagi sappo e joy nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar janganta on dera ko e kibaruji men ni hande subanani suudu hawjino e filla fonditol cuudi habaruji CSC be gadi portal mabbe portal galdo ko e putti hande subana kan woni portal ko lewru septembre nonni dun do fa han kasani do ko ewata nyalane ittanane jonde jamde le duniyaru wadini be jeccake do kulle kewde ko sembintinta labi dinako noy handi moy fu fama golle de bandum woni no wadda gantittinkina ko wadde ka woni hore halaka be gatti so yewtere men pindinol ni hande yeccata kuna der mitintinol dum wadi bo kanonni altine fu hano minen kala do filla labi seri anonni hande ni min jeccata kuna ni do gaddobe gaccino do labi internet e ko nandi e mun sawru du haani be piri say tokko min on nam pittol halaagi der kibaru cimen nononni hande subanani der gallu nyemay sawartobe nonni hawji be filla fonditol cuudi habaru nonni CSC be puddi portal mabbe nonni ko lewru septembre nonni hitandubi di e nogay be jeccata kunani do kulle joy nonni kan jewtinte do mun be jabe jarduro e majji labi ci woji filla cubaki cuudi habaruji gondi do jonde ko e majji e di gomnati dental parti politique ji leydi Niger e tefobe laamu gondi do jonde ko e mabbe nonni e do fi ana cubaki tubidi e nogay yaade do edi e nogay go nani ko docteur Sani Kabiru Fantini Jadimi Rafika Taher
Dam hebugol fondude e yottade partiji politique to cuudi kokkoji habaru der wakkati cuwaaki monimbe tawa on wadi ko CSC suudu hawjina mojjina lo hokkugal habaruji singi sigila mun ko cuwaaki sigila on du yami dum beydita sembindide wawde golle den yaade to suudu CSC du e yottade cuudi kokkoji habaruji ni ekkentinde dum hokkobe habaruji e gollobe to suudu CSC jidal du wade hawtade e partiji politique di der lawol majjuni suudu CSC dun watti fedde golloobe do filla labi cingaadi hebugol yottaade partiji politique yaade cuudi kokkoji habaruji di e der wakkati cubaaki ko conseillerbe ko deputebe ko horejo leydi arande dun e ko cubaaki di dabe dun
premier second tour
cubaaki hora ko leydi ko dubi ujunaaji didi e nogayi he dubi en didi e nogayi e goo himbe dido kambe di der tefobe hora ko leydi Niger asawe witine ni MPR Jamkuria wadi batu kongre mun didabo nonni do der gallo nyime tobe ardini Albade Abubakar Tefoita hano do inde parti mabbe o nonni ngada mun do fa hankase nyande re worre deni sappo e jene lewru septembre du mo gonden der mun ni wuro doso Hamma Amadou Kandu wadi kongre mun tatabo nonni tobe ardini mo tefol hora ko leydi der cubaki garoji do inde parti Modern F anonni der micin tunol ni himbe dido be doke e Mohamed Bazoum e Mamman Ousmane e Seyni Omar Ibrahim Yakuba Omar Hamidou Tiana e Jissalou Jibononi be kan woni wangimbe ko e mabbe fadde ger burtoto hande ni noga e go o lewru septembre duma gonden der mu nyala non ko ittana jonde jam del leede duniyaru ngam barke nyalaande de wadi fedde hokkobe habaruji hawji be filla dinako himbe dilloobe leydi nonni e be gadi portal mabbe hande subana der nyeme joda kalen chaka mabbe he kabbini be pelle hokkobe habaruji gam be gollida der fi rafi dinako no handi neddo fu fama nafaka ka bandum wonno wadda gan tittinkinako wade der labi jonde jam nonni wadini horejo fedde mabbe de Abdrazak Idrissa o Fantini Jadimin Olivier dum won no hayeje mabbe
plus ces deux acteurs dido urbe sembe e majjum be enda senbe kebbe be kawri be jogondir be ballondir to dum beydani wodde non endam sabu kibaru koketedo yaade himbe on endam o latto kibar laddo jamnido gongaajo kasenna himbe urbe se ngadidi habbidade e sogeedi endam to hunno ko lati ko wodi sabu sogeedi ke dara kinani farena leydi tani hokkobe habaruji be e ko e mudun em kanyi hawjibe denago be fu nangondiri fa wodi ballondiri gollangal no wodan ni non hana hokkoɓe habaruji ɓe kula yaade to sogeɗi ƴamoyde habaru saabu kamɓe sogeɗi kamɓe jogui habaru laaɗɗo gongajo nonnoon sogeɗi ɗo konnanto ɓe gaɗa hono hokkoɓe habaruji ɓen endan gana himɓe noon neɗɗo fo anda gollal oto so noon waɗi fou ono ko tewte ɗum endan heɓete fawol
harmoniser nos différentes positions.
Barke ñalane ittanane jonde jamde ley e duniyaru portal mangal de Nations Unies waɗi ɓe kolli ko ñalane de no jokkidan e tittinkina ko waɗi dow laabi gaddoji jonde jaam yaago e ala umma noon ni leydi Niger asili jonde jaam fuu hawtade e laabi seri aji noon ni himɓe saabo hoorejo hano pelle diina almasifu o fantini jadimi Moktar Hammadou no fi on wontiri
yahudu en kala haala jaam alislameɓe ɗum mbiya assalamu aleykum ɗum ɗon du no saawi ko ɗuuɗi sanne ko laati ko nafoto himɓe e nder gurdam muɗum en no tawade kono heesare kañum e moƴƴingol hakkunde mum e Allah moƴƴingol e hoore mum e moƴƴingol hakkunde mum e ɓadiɓe ɗum leydi Niger no wodi talkako ni jonde jaam nde sey tuugue dow pondol himɓe to ɓurdinol waɗe e fanen du darde hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe yiite ɗowte ɗe ɗum tan watto ko jaam on enda heɓa nokku muɗum
fo haala gota kannino fedde diine alsilamagal ɓe leydi Niger wi jonde jaam no jokki e laabi séri a e ko ɗum ɗoni ko himɓe yoddori e mon nonni no cheikh Barham Aboubacar Hasimi hoorejo fedde sudir Niger o fantini jadimin Moktar Hammadou no ɗum wontiri
an islam c'est assalam
alsilama ko wi assalam assalam du kam woni jaam inde Allah noon wonde nder inde Allah hembre gote wala ɗen Allah tagi neɗɗo gam batte nelamo e duniya ɗo o wara dow inde muɗum ko o wara dow inde mum du kanko neɗɗo o du o tuuga kina dow jaam kandu kono tuuga kina dow pondol to ɓurdino waɗa hakkunde himɓe ɗo leydi Niger no wiye talkako min kayi wona haala talkako jinnomi haali haala dewal himɓe wonɓe nder dinaji ko watta ko ɓe garta e laabi mabɓe laaɓuɗi nder diina ɗum ɗon du hani waɗe gam pondi waɗe hakkunde himɓe ɗum acca ɓurdoniggol gam dinaji ɗi mbiyay noon to ɓurdinol waɗe hakkunde muɗum en far leñolla ko nandi e muɗum dinaji ɗi endan jiɗa
ɗumɗoa
himɓe ɗiɗo kam maayi nder bononda laana ndiyam ko waɗi alkamisa bittiɗo nder Mombey Tunga département Gaya nder région Dosso Garba Bawa maire commune Tanda fantini no fi bonɗo o waɗiri nani ko Fadel Alu waddanimin
no laanaji ingi mawɗi noon ko ƴoji ko watto nimɓe keme ɗiɗo ka hoƴana nimɓe nder wuro Mboy Tunga yaade lambu nder wuro gon kiloji muɗum ɗiɗi gandiya no woodi ɗon sanne neɗɗo wawta wadde ɗum e koyngal laana kanne waɗa e fewi metereji keme joyi koka heeli tawi ni Allah waɗɗi laanaji ingi ɗito no ɓadi ɗom kanƴi jeeyi faa bowade ɗum waɗi ko bononda on ɗuuɗayi sanne nimɓe ɗiɗo ni woni jiitaka de goto mabɓe yiitama faa mo ɓama yesso amin ɗum waɗi wala fuu anduɗo kaddi nimɓe ko tawa nder laana kam fay joom laana kam ƴama ɗo wi anda ɗum waɗi komin mbi min mbawta wadde dimme on hannden ma jango min accan fa wi'e woɓɓe garayi komin paama ɗiɗo ɓeeto noon nahana kamɓe
ko watta million yiyi herme e capanɗe jeego e joyi kam Moursa nder gulo hiite gango nder mairie mo Ourafan nder département Tessawa région Maraɗi no maire commune on wi sukaɓe ummatore igiliɓe ɓurtaki ki sappo lewru septembre duma gonɗe nder mum kamɓe gatti hiite gue to kulle tawaɗe nder mairie on fuu hiite gue yaadi e mum Issa Maida maire commune on o fantini no fi on wontiri nani ko jadimin Saydou Sanke waddanimin
akoy armoire wannan inde ake
gineji ni ko ngul hiite ngu ñaami kan woni armoire uji to talkindi meeki e gattete sappo e ɗiɗi ses uji to joɗete hemre e capanɗe joyi taaɓe ko bureauji tati masiniji ordinateur tati masiniji gaɗoji photocopie tati kesuji to talki wote gattete wakkati wotende hemre e capanɗe joyi e nayyi moteur dt worre groupe uji hiite kuran ɗiɗi kamɓe e terɗe ko ndiyan toɓo ceede guineji buluɗi ɗiɗo ummata konana millioji hemre e capanɗe jeegom e joyi ceede sefa saabe majji waɗi ko mbin ɗum talkuru yarude woytandu am to gaɗɗo gacce o
Boubacar Jingaray Maiga kan heɓi bar jaari ko ñeñal to festival hano club Ivoire ko wada Abidjan leydi Côte d'Ivoire nonni do silma inditirado le patrouilleur ko o fillini mi hollana himbe torraka himbe goni no gi'a garra fidenako ko tobe kabirde mauni nonni honida e ti etakide e wuroji mabbe nonni nani ko rahilata sumana yewtidi e makko e chelalol
no silma no kalo do rafi kejaram hakkilo fukkingo kojaado misali do wuro potoro tawango so irde mali to rafi ndo enagu torri himbe to nimbe koji kaborde no torra hettube mun le wuro woto mun deni hanu sadorma goto oni woni no torri nimbe fu le adunaru silma mo ngami o mintaji chapande joy e didi o wadi fijo kollol silma bi tengo club ivoire godo no kollol silma jinon ko mintaji rabbidi di den mintaji sappo e tata itumde mintaji chapande joy e didi o kollude ndedo woni arande am mimi jaino sako mi habanno mbar jaari ndi mi yettandu abba an sanne bi tedo jingare maiga mo holla ka der silmaji niger jettudo kam sanne
na mbuku apri
Boubacar Jingaray e Rachid Maiga indirtedo ala den nonni kambe goni dido jabe do inde leydi Niger non to silma gadaado Abidjan nonni batu lawol jeedde bere nonni
Hey banna no gonda ko en habaruji on
Subhanallahi bannira warjoda halana
Alhamdulillah tunde me don kira wodi ko on de berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi cho lumo de lore faba faba on nammi rebe didugo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dal lenyol e himbe ko reere
inna lillahi hunne o wela banon nanul
hannana nammi da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe ko reere e lenyol ibe doggamo illa wurtaki nyogungu covid 19
handa himbe nanga hulugo lotorobe
kulo nyogungu covid 19 kanjo wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nonnon bandirawo sede en kawndiri ko e mede en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe imma nyogun en den tan non ketten kisin imma mag
inara yenya fu na tawemo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal e leydi Niger
nonno ni min garta der suudu hala neddo fu cingudo fedde gadobe gacce dow laabi internet e ko nandi e mo nonni gam wadugo jennoje na nyamol amana e ko nandi e mo nonni joomu no waawi jukkede no laabi seri alleydi Niger ko gadobe gacce holliri dun doni neddo no waawi hano nyaami kasnoni duubi joy yare duubi sappo na jukke ciede gadoje ujinagi sappo yade ujinagi nogay no chardo goje maymuna gajibo o fantini jaadi min Balkisa Hamidu
do gacceji ko watte do internet na du kon na mbi réseau ko latini himbe gacciante wonno hawr do mudum ko dun dum wonani
d'abord c'est le fait wonana ni ido gubal himbe be hawrude wadde fedde gacciantere undu gollugol do facebook na whatsapp na du konda yawu na messenger jomu e gaddon jambi na du nyamugol amana e gennoje gon ankan kerol ko lati gacce fu den himbe be ngadi dum
on deja vu noy woni no fedde gacce tiantebe e do fi internet on endan waawi latorade
pourquoi l'infra do waawi latorade ni woni himbe latibe dubbe non kawrata do majjum dirabel majjindu e kinnoy be genna himbe ibe kala ko boni ibe kokka kabaruji peneji tawe dum fudu e golli reena kulle jaman de ko ete yawo na messenger
ou sur messenger
moy en woni ko fi gaccio endan yewoto non
sans être ambe goni gollirobe yawo messenger nadu halde do facebook na whatsapp jomu e gada fedde be tombe kinno ibe genna himbe undu do fi lenyol na leydi ba don sorko dira himbe wada hamre hakkune bibbe leydi dar gollal to be kawri be gadi fedde mabbe de be kinno be kokka habaruji peneji e do himbe seni jomu en hebaama do dun enda no nangete kaso dubi joy fa batto dubi sappo no wattete do yoba watta milioji hemre gan dun holli jomu en gadi gacce mawdo sorko diri bibbe leydi himbe kinneke no kaba to dun gacce no mawde sanne
extremement grave
noy wonno gacce o waawi latorade
Tabo
hor
sanno wodi ni latibe no wada jambiji di en yaade e gollirdi nadu kondan jambaade bibbe leedi tawe du gollireena yaawu na messenger na hinno no wada gennoje na no hoje habaruji peneji na hoje du nate wobbe han potoji mu na yo treji wobbe do majjum hinno no henna him de hana goto tawe jamaare wadi dum do joomu de nanga do majjum fu no wawi wadde duubi sappo le kasu denne no wodi wadobe fedde mu e ganta yenna him na hokka habaruji peneji to dun don seni ayi a wattama he fayse asawira kanu ko gatteda to duru wurta hen fe
do min darnanto on habaruji men e fulfulde seyde lamdo holli min jango talata min gaddan habaruji gom min jottinat tomon saybi en kirtento jam hirti